hakuna kama wewe. I'm on fire, thank you Jesus. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, thank you Jesus. I'm on fire, I'm on fire. Mina bang nae, kila kona na yo pita na pita nae. Mina bang nae,
chitani ameshikwa.
I'm on fire. Mina bang nae, kila kona na yo pita na pita nae. Mina bang nae,
chitani ameshikwa.
Operation kama tatu na ya nne unani ponya. Ni wewe tu, uliye juu. Leo nasimama, nasema sante. Shetani toka kwangu tena usinifate. Na shukuru kwa vingi sana. Dakika za sogea miujiza ni mingi sana. Kila siku nitazidi kupigana mpaka mwisho in the name of Jesus.
Coast. I'm on fire. Thank you Jesus. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire.
Sikana kwamba viwete, viwete, vipofu, walemavu, basi wana dhambi nyingi, ushangi nyingi. Sikweli kwamba wanaoteseka na magonjwa, wanaoteseka na vita katika nchi zao ni wakosefu sana kushinda mimi.
I'm on fire, yeah, I'm on fire man. Shetani toka tena fire band. Ushani fanya niwe higher one. Shetani toka tena kwangu sini fate.
I'm on fire. Thank you Jesus. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Thank you Jesus. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire.
Clap your hands in the air. Clap your hands in the air. Just clap your hands in the air.
I'm on fire.